studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisar chapantati lewru juillet jena yambe jabbire maslimaji sappo didi der maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji di yumoro yigal konko noddirte mamadi keto darito boggi jambe to ce grabon compétitivité dalaji gondi leedi malindi feddinde noddirte M5 RFP holi TV de jabay hono ko sediya wo hali ko le majjundo jokkiti to madireji mabbe di so bami fa juldinde jabbi ki tawé de wiide dati kertaama fufa hande kasaraaji kam mo na heddi e wadde do bomako do kanye le kedde leedi ndi wattu jona yimbe le hewbe kayfi do woni mairie wondu leedi meden di fedde ozone de holitiide jamarde jaatilati sababu mudun ni kabata fi halande on so bami fa juldinde battigi holitinde wiide hewbe jahan le nokkule mudde to jaata juulo to seguto holitan wiide kala mobilaaji kayfu kewi illa kenyan secrétaire won no selba kabaruji dum jogini on do bete hande di bismillah modon heedade fedde ndebnoddita M5 RFP wattu jona be mbibe jabay hono ko sediya wo hali ko wakkande be ngadno botu mabbe dum woni faabe jewto no tidalaji leedi malindi worribe collective sa jewi sediya wo tidalaji fu yartan ido yowi do tidalaji woteji leedi meden di tanene wara don tidalaji tan jowi be mbi so bami fa juldinde jabbi ki be ngaram be jokito majereji mabbe di non fedde M5 de holli triwi de fa keben famtar kedden Mamadou Samaseku
min kulay fe kuteje mbawdu yaltude dido jawbuji kawrtal kanonko be lefuulede de woni ko holti chek marsi soko gore ardibe fedde M5 RFP e wi mako fedde de na heddi do wayrado dum woni yopul golle ibeka e kanye lamu mudum o holti wi de dum rafi kawral fufu wala hakunde yimbe fedde de
do darna wotere min goni fa hande mi haltana yimbe be du wiide fedde M5 RFP ne kongol bibe leedi mali wondi yottinde ibe leedi mali wana jabando dabere fu jalti nomel odo titalla ko wana yopude golle horojo leindi ibeka e goldidibe mfu le majjum yibbe fama wiide miden gondi non gondirde le fedde M5 RFP ne mide jokki e horojo amin alman mahmoud dikko hodum min baawi holde so mide andi minen jogi gonga mide andi kasendu wiide habo sharia kanye yopude bibbe leedi mali le hakke ngaji mu en min gondi bibbe leindi tampi do dano water min goni fay hunde wirfintinta min chagga
so bangal kanko yubna golleji simas isa kawnjim holiti njibu fufu wala e golle mabbe o do be bayrado be ngoni e bi mako almam dikko holti wede mo wondi fa hande e fedde M5 denno simas dun nono kanon be jiktoto e madraji di yalla ibeka na yoppa golle
gotel ko kalmita woni min jokkina e madraji de min gondidi le democratie tawa wala bonanda funga dadu yalla ibeka e goldi be mu fu ana yoppa golle min keddoto tiagal almam mahmoud dikko sabi almam mahmoud dikko holiti wede o mo wondi fedde M5 RFP almami o ana heddodi fedde M5 RFP minen du minen gondi fedde M5 RFP ne mimi horejo fedde semas fide wondi e mabbe le habongo ibeka wala hala kase ko heddani mo tan woni tewtude wadde habo bonandaji fa o wi'a tiagal minen woni lati be sababu ngajim dun sabi so almami mahmoud dikko narde yimbe fu fati wada bonanda fide gondi wadde ima daraji amen min jokkina ima daraji de min gondi wadde so julle na jabbiki
dun fu fodi e watu mo kanko premier ministre Boubou Cissé wadi noddango fewde ardibe M5 yottino nata e gouvernement o
secrétaire dido kabaruji fodo mba hebdi dun don numéro amen WhatsApp numéro anni chapande jeddi jeegom chapande jeegom e didi chapande jette jette chapande jeego no noddi o do numéro via mo maire maire 37 321. Be kuliti wiide directeur lamido Carrefour de Zen do bomako do wattu jono yoppitama miccitedem wiide o do neddo o sutonoma dum woni ley lamu motti non holitira wiide o mono direddo Oumar Sidi Amada Touré Oumar Amada Touré non be kulitiri wiide o sutonoma le noka e jeddi lewru juin jabbi non do o sutama hakkunde duansa kanye e boni le region mopti o wattu jono anda ka fuko do so yoppita le on do wattu fundu do sudu ministre holliti wiide kala dum won nokkule do birki sembe celdi hani wadede fuude do kul uttama tiagal ko udda batte nyaw coronavirus be ngadi no dangudo feude jamaade tinno rewa dati mbiyaade nyalawmo hande faade alhono antedirade o don nyaw en keddoto faande do bomako do hollitindi wiide ko nayri bangal kasaraaje kammo dum wattay wadde fe bomako kanye le kedde leedi ndi tawde wiide dati jaltinaama le hen illa arande fo faande do heddi e wadde wombe do bomako do kay cappiki wattu jono don suudu meeri mawdu wondu don le on do wattu fu ozone hollitindi wiide tabbiyaaje jamaade jaati wonde wadde dido kasaraaje fa kebe famtar meɗen Mamadou Sama Seku.
Rewɓe yogaaɓe ngallure Bamako ne metta sanne ko tundele na juppele fonceji ɗi e wattu ndungu e wi maɓɓe ɗum wulatto sababu bonandaji ɗin jam kammu.
Ko heewi hen fuu a tawanno yimɓeeno fose gayɗi muƴƴirama yalla ndiya ana heɓa ƴaɓɓaɗi. Ñalawma hannde o min tawtata feewi kakol to ñama yuppete. Ñamagaji amen komin jogui fuu le fose gayɗi min juppata. Won yimɓele yogaaɓe ittuɓe laawi njiyan ñegeje mu'en yalla ana heɓa jippaɗi. Won yimɓele yogaaɓe du domoɓe toɓo fa heɓa yaltinde ñamagaji mu'en fuu tipo le fossé ngaji di
jamare ngalure nde hayfi dun ngotanaabe commune ngaji di e wimabe kambe merembe totata talki yamroji mahugol fossé ji kedanana de goto bamako pour hari honta
yimbe meri be wana darbe darnem fossé ngaydi luggida won nokkule ibe chotti to yimbe hana jodaadi
ardibe ozon mali gondini jati dido halaji di be cultivede fossé ji yogaji ngalure nde nakani jati mo intinere kedanana adama kone kanko otindinowo to golirde ozon mali
hitaane fuu min jaltina tundi fossé ngaji ɗi ila jeena e lewru février mbiɗen gondi e golle yaltinde tundi fossé ngaji ɗi bamako ɗum mu'ingol fossé to ndiyan ƴaɓɓorto ana handi e andal le ngallure bamako ne fossé ngaji to ndiyameji ƴaɓɓorto mu'iniraka no haniri yimɓe du ana jogani hen darne mawni saabi wattu fuu no kammu toɓi e jaltinan ñamagaji maɓɓe fuu e tippo le fossé ngaji ɗi
yalla hadde bonandaji jam le ngallure bamako e kañe nokkuji goɗɗi leydi ndi horeɓe ozone mali waɗi noddango fewde e jamare nde bangal waltingol jogola mabɓe kora ɗum waɗe e dow kabaru fonceji le ngallure nde
wakkati fuu ko kasara e ɗetti ɗi gatta ko yo jamare nde jatti watta ɗon sabde vitesse ji bonɗi kañe wayde tabade sariyaji gonɗi ley ɗati ɗi tawede wiide yimɓele ɓe ana gonde hokke do en hakkillaji lobbi fuu noon fedde nde noddirta anagére humnide kabaru ɗati le leydi meɗen ndi hollitiri wiide kanko noddirta jaje sako wi fa hannde ɓe gondi wadde do en imma daraji wakkati nde lay yeɓɓati le leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen mo komo sifi do hen do foccitago Ali Sisi.
Ila altinerde mi puɗɗi martinde yimɓelle gomɓe ɗo laawi ɗi kumpa hono ɓe kaani doggirde ɗo laawi ƴaɓɓotoji bamako yaade galle goɗɗe nde wattu joni o kaɗo laawol bamako segu min goni joni min jotti fana won yimɓe woɓɓe anasere gomɓe bange suudu gendarmerie kulikoro ɓe gaɗan ko laawol kulikoro keñe ba kanga ba hande miɗe gondi darnude mublaji ɗi mbiɗe kannaɓe hono ɓe kaani doggirde ɗo laawi ɗi saabi yimɓe doggirta sesse ɓeydade e ɗum du ko heewi hakkunde yimɓe fuu a tawa mublaji mu'en ɗi yimɓe e kaaki ko hani ɓande ko ana ƴaɓɓi ɗum saabi so kutteje kasarangaji gaɗɗoɗi ɗo laawi ɗi ana mawni sanne saabi yimɓe gomɓele mublaji ɗi ana heewi
wattu joni o layyi o kay yettiki inchallahu solanɗo jaaɓi hollitinde wiide le on ɗo wattu fuu kala joom bawɗe furdu ana hani dartude layyare muɗum noon sunno hollitiri wiide oɗo gorko goto gonɗo le suudu miside nde ɓe noddirta ɗum to tumbuto suudu miside woni muɗum omo noddiri alfadi wangara omo le suudu miside nde ɓe noddirta sidi yaya to tumbuto keɗɗen komo sifido hen no layyare wori do faccitago Ali Sisi.
Baalu layyare kirsetendi ñande julde le e diina alislamako o sunna ɗum hollata wiide wona wajibi saabi rasul sallallahu alayhi wa sallam ñande julde baali ɗiɗi o hirsi baalu arande mo hirsi o holliti wiide inde makko kanko Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam e inde yimɓe galle makko o hirsani baalu ɗiɗo ɓaare mo hirsi o alislama en fuu ɓe ngala bawɗe o hirsani yimɓe fuu kirsoɓe baalu layyare wajibe juuɗe e mu'en feccude tew o pecce tati feccere arande nde galle makko ñamete pecce ɗiɗi keddiɗi yimɓele ɓe ngala bawɗe ɓe hokkete anni dabaji kanɗi hirsede layyare paali beyi nayyi kaye guiloɗi ɗi woni dabaji nayyi mbawɗi hirsede layyare daba kirseteɗo o ana hani laatade daba kiɓɓuɗo
hollitinde wiide ko nayri bangal fa hande en hono kabaruji ɗin gori le leydi meɗen ndi ɗum woni hollitinde caggal ɗum woni acci amen covid o min mbiyan tan ñalawma keñe noga e jeenayyi lewru juin du yimɓele koye neɗɗo gotta ñaw o yiya e muɗum hollitinde wiide ɗum woni neɗɗo goto ñaw o yiya e muɗum en mbiyan du hono heɓɓe ñaw o le leydi meɗen ɗum yeehi fa yimɓele ujunaji ɗiɗoma e temeɗe jeyoma e nogay e goho yimɓele ɗum woni santanaɓe ɓeydu ɗum yeehi fa ujunere e temeɗe jeenayoma e nogay e jeɗɗoma heddiɓe ley hembe yimɓele temedere e nogay e nayoma fowattu joni en kettono kabaru meɗen no acci covid wori dow faccitago mumin sende bowu
baal ɗon bisimilay monna e heejo men na acti covid hande mi garayade le hoggo to dabaji sottete kambar julde mawɗo jagotoɓe hewɓe kolitiwiide ɓeɓe jogiti ɗalaji wattu joni kambar ñaw coronavirus kay ɗum fuu jagotoɓe e soodoɓe tabbata ko sariyaji jo'inaɗi kambar haɓude ñaw o keɗen Oumar Waygallo dow majjum
leedo bali di gondi e sottede deni no dirtende suti bado bomoko do wala fuko yaltina do hen ko nayri bangal rentade nyaw coronavirus kanko no dirtel adama traware gondo le odo no ko holitido odo nyaw nangata balebe jati
coronavirus on ni ko
ngati jude ammi nyaw coronavirus o wana nyaw balebe nyaw o tidalaji di min gondi no di tan tawti mi hola ki feeseda hala odo nyaw sabe nyaw o wadi su kulleji di fube yidi tidude le leedi do gommi jondo maski ngaji tati jogi ngami bornata ko wana wajibi do ame bornade homo funo famiri so ara yidi bornade maski na ko nandi e mudu le famma woni a hadata ki sayida bornade dum wana wajibi yibbe hanude yimbe tan wiide men fumi gotu do
min jehi nokku goddo kasel le ndedo dende water ad yeton dido kaaki ka wala fu nawtirtodo kedden yimbe lebe ko cifi do hen
anna na saka ko den
garbe sobbe bal ngonga o min kam hola ke faisere nyaw coronavirus o do lin faado min goni hande do wala fu nyaw do coronavirus mo jin ko na yorto bangal kabiri bawdi wutin tinde lin be nyaw o di kali e tuli doktoro ngai tan teddi non mi so wana do mi bono ta ko maski mi tay ka ki wire yimbe an han lodde jude mi de sabuni so wana do ka ki lutu ten jude de sabuni ana do nyaw mo safara wana kebete de mun tafu beere to do nyalo mo fu yimbe an han ren
humini be kabaru cellal be ka gadi noddango fewde e jamarnde tinno rewa dati biyaadi di fufota nokkule do yimbele be fu njaata le julde layende
humini be kabaru cenana kany laamu to tondiri hakkilaji e pelle sukabe rewbe e martinobe kabaruji fanda mono yo faminde yimbele do rabugol nyaw coronavirus botu julde be bendarda e kala yimbele region o be tabba dabareji joinaadi bangal habude nyaw o watu julde keden joni lamdi kedotobe men
yalla nyamugol tew ana wawi la borade yimbe nyaw on
yo docteur al mustafa ishaka mayga jabo todun o mo golla sudu dokotoro gabriel touré
tew wawa waytide nyaw o ene neddo mo nyaw o woni mum tan wawi waytide ge nyaw o neddo goddo
tiabu docteur mayga e martin demin kabar yo do timata hande hejo men acti covid yo kala homo fur jula le jam e dere patin jegiton kakilon hore mon e nyaw covid 19 wotu
wattu jona en jara nokku no dirtedo segube ko litir sa ewi dum no mobilaji gondi ton di fu wattu jono di kewi peppono jamande wonde wadde ton imadaraji mudu fa heba hewtaya le nokkule do andi do jati fa juula e ton fa kebe famtare kanko Mohamed Sisso wonko mo hebini mi faato seguto do faccitango Mamadou Samaseku
wano dum wowiri e badade idi layya gar mobilaji segudi anikewi jama ko bur hewde yu doobe yaade nyono sikasu bamako e ngaluji godde denno yu kebal wonande compagnie de transport ngundi segutun keddana Mamadou Coulibaly o chef d'escal
en cette veille
wargol yimbe wana ko su le wattu julde mo mi goni yimbe ana yu nukule de fu nukule tati mi njata bamako nyono sikasu wan yimbe yu gabe yimbe yaade julede bamako wan wo yimbe julede nyono hono won wobbe kasen jibbe yaade wadoyde julde sikasu dun sabi so yimbe ana heewi do sam
influence est grandiose
le odon nokku gar mobilaji o yimbe le hebe ngoni iran mustafa keita yu dabo goto holti video mo tunno gila leruji kiwdi ka mo jogiti allahji fa hande hebdo kar yaade no yawiri nokku mako
la difficulte
mi jogiti allahji won yimbe yogabe be pamata ko kolli tan wiide kambe be kenyi be wakati fu titala mo do goddo mum jogi o kasen du woni dabaji sabi mobilaji di wawa nabude ko buri dabaji mo yi faahi be pamata mi baytay ciogu passé ami
fadde nyande idindi kambe dawobe to segutun kay na jokiti imadaji mabbe le garuji mobilaji di dum ko hebani en gila segu kejaado sjo tamani Mohamed Sisse
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikram jurni den jelo ne le reso ngaji meden to en jara nokku no dirtedo kajolo holi tawer sofer ngabe gombe nokku no dirtedo zegwa wattu jone be gonde famine de hono sariyaji dati ngorri to fam jelo nokka saraji dati di kane buitirade le odo nokku dokkadi ten bete hande do kabaruji meden dimmi joti on kala do bodon tawel le malifo e mangal modu faande fande e fe nokko no andir on no do ay sede yewtere meden de an wodi wassalam